Sehr bon gang kos ukuba usinike ithuba lokuba sihlangane futhi.
Thank you, Lord, for another opportunity to gather together.
Siyacela ukuthi ubekanye nathi ukhulume nathi.
We ask you to be with us and to speak to us.
Yiba nathi inkosi.
Please be with us, O Lord.
Usebenze ngomangaliso.
And work in a marvelous way.
Amen.
Amen.
Incwadi yokuqala kaJohane.
That's the epistle of John. That's the first letter of John.
Incwadi yokuqala.
That's 1 John.
Isahluko sokuqala.
Chapter 1.
Kusukela evesini lesithupha.
From verse 6.
Uma sithi sinenhlanganyelo naye sibe sisahamba ebumnyameni sinamanga asenzi iqiniso.
If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth.
Kepha uma sihamba ekukhanyeni njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke.
But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin.
Uma sithi asinasono, siyazikhohlisa. Neqiniso alikho kithi.
If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us.
Uma sizivuma izono zethu, uthembekile, ulungile ukuba asithethelele izono. Asihlambulule kukho konke ukungalungi.
If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
Uma sitha sonanga, simenze umqambi manga.
If we say
nezwi lakhe alikho kithi.
If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.
Asiqine khona lapho.
We'll read thus far.
Leli zwi lithi uma sithi sinenhlanganyelo naye sibe sihambe ebumnyameni sinamanga asenzi iqiniso.
So this word says if we say we have fellowship with him but walk in darkness, then we are lying and we are not in the truth.
Indlela impilo yobuKristu inhlanganyelo nenkosi.
The life of a Christian is fellowship with the Lord.
Umuntu oshoyo ukuthi unenhlanganyelo uyakholwa, kodwa akanayo inhlanganyelo nenkosi unamanga, iqiniso alikho kuye, ulowo muntu uqonde esihogweni.
If a person says that he believes, he has fellowship, but he doesn't have fellowship with the Lord, that person is lying, he's a deceiver, and he's on his way to hell.
Indaba edingekayo inhlanganyelo nenkosi.
What is necessary is fellowship with the Lord.
Abaningi ukukholwa kwabo kula ekhanda noma kusemlonyeni. Akukho kubona ukuthi babe nenhlanganyelo nenkosi, anoqonda ukuthi uNkulunkulu uthi umuntu onjalo unamanga.
With many, they claim to believe, they claim to have fellowship with the Lord, but if they don't truly have fellowship with him, then they are liars.
Uma sihamba ekukhanyeni njengalokhu yena esekukhanyeni sinenhlanganyelo omunye nomunye.
Walk in the light as he is in the light, then we have fellowship with one
another. Uma sisekhanyeni njengokuba yena esekhanyeni sinenhlanganyelo naye.
These are very deep, profound words that if we have fellowship, if we walk in the light as he is in the light,
negazi lakhe liyasihlanza.
Then the blood of Jesus cleanses us.
Ukuba ikholwa kusiyo into encane, ukuba ikholwa kuyinto enkulu, enkulu kakhulu. Ngoba uma uthuli kholwa, fanele ukuthi ube nenhlanganyelo naye. Ube sekhanyeni njengokuba yena sekhanyeni.
To truly be a Christian is no small thing. It is not to be taken flippantly. It means something so great, for it means that we are in the light just as he is in the light. Parents, listen to this as well. The importance of fellowship with the Lord regarding your children. If they don't have fellowship with him, then they are not believers. They are on the wrong
way. Ngaphandle kwalokho, ukholwa kwethu kuyizeleze woqonda ukuthi wena nomndeni wenu nibheke la kukubi khona ungasikhohlisi.
Fellowship with God, fellowship with one another is the place where the blood cleanses from sin. And if you, your family is not in this, then you are on your way to the bad place.
Futhi kuthwa uma sisekhanyeni njengokuba yena esekhanyeni igazi likaJesu liyasihlanza. Igazi likaJesu alimhlanza umuntu esebumnyameni, alimhlanza umuntu engekho ekhanyeni, njengokuba uNkulunkulu esekhanyeni limhlanza ngoba esekhanyeni.
Notice it says in the light as he is in the light, that is where the blood of Jesus cleanses. There is no cleansing, no fellowship in the place of darkness.
Kushukuthi lamazwi akusiwona amazwi amancane azovalela baningi esihogweni nabantu laphakathi kwethu azosivalela khona lapho.
These are not light-hearted words. These words will shut up many in hell, even some in our midst.
Bese kubeke kuthi uma sithi asinasono siyazikhohlisa neqiniso alikho kithi.
And then it continues to say, if we say we have no sin, then we deceive ourselves and we are liars. The truth is not in us.
Kahle lelo zwi ngoba omunye angathi akusho lutho kusho ukuthi wonke umuntu unezono.
Don't take this lightly. Don't ignore it, but realize that it is of greater importance than your interpreting just as meaning that all people are sinful.
Uma sithi asinasono, ngicabanga nina esenphethe unyaka wesine ecollege leminyaka emine iminyaka enjani.
If we have no sin, take note of that phrase, for you fourth years, you need to cast back, look back at the 4 years. What does it mean to you?
Futhi leyo mnyaka kufanele ukuthi niyithathe, nihlolisise, nibhekisise. I would in Kabule Zokpelili Miyake Mine. Nisazo guma pamvake unkulunkulungale miyaka emine.
Take a long hard look at your 4 years, because You will give account before God for those 4 years. We say that there's no college that we know like this one.
Uma ungaphilanga leyo mpilo ofundiswe yona.
But this college will result in many being shut up in hell if you don't live the life that we are taught here.
Kusho ukuthi uma sitha sonanga namanga futhi.
If we claim we have not sinned, then we also lie.
Lempilo esekhanyeni enyimpilo yona ikhanyisa konke ekhanyeni njengokuba yena esekhanyeni.
The life in the light is a different life, for it is in the light as he is in the light.
Ake nicabange ukuthi yena uNkulunkulu usekhanyeni okungakanani, bese kuthiwa nathi sibe kulokho kukhanya. Kukho lokho kukhanya kaNkulunkulu. Uma singekho kulokho kukhanya, singabantu bokulahlwa.
Think of how great his light is. If we are not in that light of God, so great that it is, then we are condemned. There is a German song that I used to love when I was young, which says, "Let us then walk in the light as he is in the light." And that light is a total light. It is not haphazard. So carefully examine your life then over these 4 years, or even just this fourth year. What has your life been like in this fourth year?
Hayi ungathi phela angusho lutho lokhu kukhanya. Hayi angikhumbuli lutho, angibulalanga muntu, angibhemanga, angilwanga namuntu, angitshontshanga esikoleni.
You might say, well, this light, it doesn't really apply to me. I mean, I've never stolen, I haven't murdered anybody, I never got involved in a row or a fight.
Kodwa uNkulunkulu osekhanyeni uthi uma umuntu ethi akanaphutha namanga, iqinisa likho kuye.
But God, who is in the light, says the one who claims to be without sin is a liar and the truth is not in him.
Bekufaneleke ukuthi lelozwi lisuke lisiqoqe, lisihlanganise, sifune, sibuze ukuthi lo nyaka ke bekunjani, alikho phutha yini elabakhona, akukho lashayise khona nakanye na.
This word, just this text, should focus our minds and hearts that we say, is there some place where I've tripped up, where I've gone off the track?
Futhi uma kukhona iphutha, akufanele ukuthi silithathe kalula. Sithi hayi bekuyinto encane nje, bekuyinto embala, uyinto engenamsebenzi. Kodwa kufanele ukuthi sikuhlolisise njengokuba uNkulunkulu esekhanyeni.
Don't be superficial about it. Don't say, well, but for a few mistakes or two, I'm okay. But remember, this light exposes, it is the light that God is in.
Ngishemakhaya ethu, uma kusisemaholidini, sihlolisise ukuthi lokho kukhanya esiphilayo kunhloboni.
And in our homes and on holiday with our families, we need to use this light to expose what type of lives we've led there.
Futhi uma sihlolisise sithole ukuthi nali iphutha, lelo phutha siliphatha ngandlelani, silibuka silithatha ngendlela elula yini noma ejulile.
And then, if God does expose something that is wrong, something where we've gone astray, how then do we handle it? What do we do with that sin?
Angazi ngibuye ngicabange uDavid.
I think of David.
UDavid wona.
He sinned.
Ube umuntu wenhliziyo kaNkulunkulu. Singathi ubengenaphutha.
He was a man, it says, after God's own heart, and surely there could be no sin with David. But after some time, sin came in.
Wazama ukuthi aligqibe, alifihle.
He tried by all means to hide it, to cover it up.
Kodwa uthi lapho ngithula ngesono sami.
But he says, when
amathambo ami aguga,
I was silent about my sin, my bones dried up within me.
Siyakwazi lokho ukuthi amathambo ethu asuka aguge. Siyahleka mhlawumbe sithi akulutho lokho. Agusholut kodwa uDavid uthi amathambo ami asuka guga.
So if it says my bones dried up, I became old in my bones, do you know what that means? Have you ever experienced that?
Bukani ke ukuthi sono into isono kuyinto enjani emehlweni kaNkulunkulu nasekukhanyeni kwakhe. Lapho amathambo omuntu asuka guge.
See the awful consequences of sin in the eyes of God, in His light, where it causes us, for our bones within, to dry up and become old.
Siyakhuluma kalula.
We easily joke and be flippant. We easily speak silly things.
It's
like a person who says, I don't have any sin.
Now David, lapho ngithula, ngithula. Ukuthula ngephutha lami aguga amathambami, kusho ukuthi amathambo akhe emzimbeni kukhona kuzwayo.
David said, when I was silent, O God, that was the cause of his bones becoming old within.
Umuntu ke ohamba noNkulunkulu, onenhlanganyelo noNkulunkulu, uma ethula nephutha lakhe, amathamba akuzwa, amathamba eguga phakathi emzimbeni.
When a person has fellowship with God, and then in some sin he is silent about it, he covers it up, it immediately causes his bones to dry up within.
Kusho ukuthi into eyisono asikwazi ukuthi siyithathe kalula, Passing 4 years, kodwa kulo 4 years, konke wakwenzayo kwakhanya na. Aguga amathambo akho ngalokhu. Uma ingagugi manje azoguga esikhathini esizayo.
Sin must not be taken lightly. Consider your 4 years. Has there been any sin? Do you experience what it is now to that your bones dry up within you, are painful? If they're not, then one day it will be so.
Omunye umuntu kaNkulunkulu beku John Newton.
Another man of God, John.
Ngesikhathi esemkhunjini.
When he was in that ship,
ekhala,
crying
ngesono sakhe
about his sin.
What are uNkulunkulu?
He said, "Oh my God,
ngafa.
I've died. I have died."
Wabanjwe ngumuntu ofayo, wabanjwe ngumuntu ophelayo lapho engena esonweni.
He was like a person who was just finished off when he went into sin.
Nginombuzo namhlanje kinina nonke nikhona, uma ngena esonweni ikuphe nikuzwayo na noma nizwa lutho? Uma ningene phutheni mhlawumbe nikhulume into noma nicabange into engafanele, nizwani ngaphakathi ikupho kwenzayo? Bese uyihluleleke ukuthi wena ungokaNkulunkulu noma ungokaSathane na.
Ask the question of every single person here. If you sin, what do you experience within you?
uNkulunkulu ungukhanya.
God is
light. Uma sinesine enhlanganyelo naye, siyasho ukuthi awusingabantwana bakaNkulunkulu. Siyakholwa. Kodwa inhlanganyelo yethu ifana nenhlanganyelo naye. Ukukhanya kwethu kube sekukhanyeni kwakhe. Uma sisebukhanyeni kwakhe, ikuphe sikuzwayo na?
If we claim to be believers, if we claim to be Christians, in other words, if we walk in fellowship with him, what is it within? What do we experience?
Angisengane yesikole. Uma ngino boyfriend akusho lutho. Lutho. Hayi ukuthi akusho lutho.
You might say, "Well, I'm finished with school. I'm big enough now to have a boyfriend or a girlfriend. It doesn't mean anything. It's fine." Well, it's fine for you, you who are going to hell.
Sise kholichi elikholwayo, sise skoleni esikholwayo. Kodwa hey, sisaye enkanini. Sisaye enkanini.
It is of the greatest importance. Sin is to be considered as extremely important. Now, you who are in a Christian college or a Christian school, remember, we headed for judgment.
Nginombuzo ukuthi isono sisuke sithathe ngandlelani. Njengento ubala, into engelutho, noma into enjani na?
So my question is, how do we deal with sin? Are we taking it lightly or are we dealing with it properly?
uNkulunkulu uthi uma sithi sisekukhanyeni njengoba isekukhanyeni, kanikhona iphutha sinamanga. Kusho uNkulunkulu, cabanga uma kusho yena. Cabanga uDavid, lapho ethi, "Hey, ngesikhathi ngithula ngesono sakho." Uswaka wathula ngesono sakho.
It is God.
Ngesikhathi ngithula, aguga amathambami. Kukhona kuzwile emzimbeni. Wathi, "Hey,
it is God who says, if we claim to have fellowship with him, but we're not in the light, we are liars. If we are in the light, in fellowship with Him, then we experience the pain of sin, like with David. You experience, and when you're silent about your sin, how it dries up your bones.
Kuyinto enzima kakhulu uma sithatha into eyisono kalula.
It is a terrible thing if we treat sin superficially.
Singathanda thatha abantu abaningi eBhayibhelini.
We could take many examples in the Bible.
Ake simthathe nje uMaria Magdalene.
Take Mary Magdalene.
Esendlini kaSimoni.
In the house of Simon.
Eqhamuke emuva.
Coming from behind.
Ngamafutha amahle. Egcoba izinyawo zikaJesu ngazo.
Coming with wonderful, expensive perfume and anointing the feet of Jesus with it.
Usimoni ebona uJesu athi awu lo muntu ungumprofeti na ungumprofeti akazi ukuthi le ntombazane inhloboni na.
Simon thought within him, if this man, if Jesus is a prophet, then he should realize who this woman is.
Bekumelwe ukuthi azi aqonde ukuthi wintombazane njani na.
He should realize what type of a woman she is.
Uma sifunda indaba yakhe.
And if we read her story
uLuka,
in Luke,
Luke 7,
chapter 7,
siyam fika engena endlini yakhe ebona intombazana enesimilo esonakeleyo.
You find in the house of Simon this woman who had an immoral reputation
engasezinyaweni zakhe.
At Jesus' feet.
Uthi ibesi langamashumi amathathu nesithupha.
Verse 36.
Isahluko sesikhombisa. Could you just read it for me?
Omunye wabafarisi wamema ukuba adle naye esingene endlini yomfarisi wahlala ekudleni. Bheka, kwakukhona emzini owesifazane oyisoni. Wathi esazi ukuthi uhlezi ekudleni endlini yomfarisi, weza nomfuma wamafutha wema emuva ngasezinyaweni zakhe ekhala, waqala ukumathisa izinyawo zakhe ngezinyembezi, wazesula ngezinwele zekhanda lakhe, wazanga izinyawo zakhe, wazigcoba ngamafutha.
Wathi hawu, uma lo muntu engumprofethi, uma ezazi zonke izinto, akamboni yini ukuthi lona unhloboni na?
Then Simon thought, if Jesus was a prophet, in other words, one with special discernment, he should know that this was an immoral woman.
UJesu akungumprofethi onjani, umuntu ozaziyo izinto noma ongazazi izinto. UJesu uyaqonda yini konke okwenzayo noma akaqondi.
What type of a prophet is Jesus? Does he know all you are doing or not?
UJesu wakho ungacabanga into angayicabangiyo.
Do you realize that with your imaginations, your thoughts, that Jesus is discerning it, he sees it? Jesus did see Mary Magdalene at his feet. So Simon thought, could he be a prophet if it's like this?
akazini ukuthi unhloboni na.
Doesn't he realize what type of a woman she is?
Cha ubazi.
No, he knew.
Ubazi no Maria Magdalene yena qobo lwakhe ubazi isenzo sakhe asenzile. Ubazi ukuze kuthiwa ube isoni ngani na.
He knew full well what Mary Magdalene had done and that she was called a sinner. Why she was named like that?
Kusho ukuthi ke omunye wabafarisi wamema ukuba adle naye angene endlini yakhe yomfarisi wahlala ekudleni.
So it was one of the Pharisees, Simon, who had invited him, and then Jesus went in to his home.
Beka kwakhona emzini owesifazane oyisoni.
And there was in that woman, in that city, a woman who was a sinner.
Wathi esazi ukuthi uhlezi ekudleni kwakhe endlini yomfarisi weza nompuma wamafutha.
And when she knew that Jesus sat at the table of Simon the Pharisee, then she brought out an alabaster flask of fragrant oil.
Umaria akasho ukuthi anginaphutha mina. Hayi anginaphutha. Ubesazela kahle uMaria ukuthi ngisoni, ngingumoni.
Mary Magdalene knew full well what she was. She never said, I am without sin. She knew her sinfulness.
Wema ngasezinyaweni emuva ekhala.
And so she came behind Jesus at his feet crying.
Waqala ngokumathisa izinyawo zakhe.
And began to anoint his feet with her tears.
Wazesula ngezinyembezi.
Drying his feet with her hair.
Zekhanda lakhe.
Of her head.
Wazanga izinyawo zakhe. Embracing. Wazigcoba ngamafutha.
Embracing his feet and anointing them with oil.
Kuthi umfarisi obememile ekubona wazindla wathi uma lo ebengumprofeti na emazi lo wesifazane omphathayo ukuba ungubani ngokuba uyisoni.
And then Simon began to think in his heart, if only Jesus knew what type of a woman she was and that she is a sinner.
Lentombi ibizazela yona ukuthi inhloboni, hayi njengentombi eziphika izono zisuke zingene endlini nabafana bese ziphike. Ubezazela ukuthi kuyisoni esingakanani.
She was fully aware of her sinfulness. She never denied her sin like some who go into rooms secretly with their lover and then deny it.
UJesu waphendula wathi kuye, Simoni, kukhona engifuna ukuba ngikhulume kuwe.
Then Jesus said, Simon, I have something I want to speak to you.
Wathi khuluma ke mfundisi.
Simon said, go ahead.
Kwakukhona abantu ababili abanamaqala kumtshelekisi othile. Icala lomunye lalingodenariyo abangamakhulu ayisihlanu.
He used an illustration of the one who owed many denarii, or the currency of the day.
Elomunye abangamakhulu ayisihlanu.
One who owed 500, 150.
Elomunye amashumi ayisihlanu nje.
The other owed just 50 denarii.
Bebengenanto ukukhokha. Wayese yekela ubabili. Ngumuphi kubo konje ongamthanda kakhulu na?
And when they had nothing with which to pay, he freely forgave them both. Tell me, therefore, which of them will love him more?
Simon waphendula wathi, ngithi yilowo amyekela okukhulu.
Simon answered and said, I suppose the one whom he forgave more.
UJesu wathi kuye, unqume kahle.
Jesus said to him, you have rightly judged.
UJesu uthi, Simon lo ukuzakhale kangaka ukuze izinyembezi zakhe zehle ngalendlela ukuze amafutha akhe aphambili awachithe kungani kuyena ongithanda kakhulu. Kusho ukuthi le ntombi singayibukela phansi sithi isoni, kanti umuntu ozazelayo ozibonelayo ububi bakhe phambi kwenkosi yethu Jesu.
And Jesus said that this woman has cried so much, it is because she has been forgiven much. She is the one who has received the greater gift.
Umbuzo wethu ke thina esikhona lapha namhlanje.
A question to us today.
Siyazazela yini izono zethu? Siyazibonela yini ukuthi izono zijule kangakanani? Siyazibonela yini ukuthi izono zethu zingakanani?
As she did not deny her sin, do we have that same sense of conviction, the knowledge that we have sinned greatly?
Lendaba ifanele ukuthi sicabangisise. Isicabangisise ngezono zethu. Noma sithi hayi phela bekungesisi sono nje, bekukudlala nje.
This should make us carefully ponder upon our sins, what we have done. Not that we take it lightly and flippantly say, oh, I was just playing. Finally, another person I'd like to mention is the Apostle Paul.
Paul, ngokubona ukona kwakhe, ngokubona izono zakhe, wayisola, wakhala, kwaze kwaba sekufeni elibele izono zakhe. Ethi kuso zonke izono ezikhona emhlabeni, asikho isoni esingangami.
Paul experienced what a deep conviction of sin meant. And he had it with him his whole life, that he knew the pain of sin. And so he said, among all sinners, there is no greater sinner than I am.
Ngobubi bami, wakhumbula amazwi akhe, wakhumbula amazwi akhe kukhandwa uStefane ukuthi wathi bethatha ingubo zikaStefane bezibeke ngasezinyaweni zakhe. Wathi kuzo zonke izono ezikhona emhlabeni, asikho isono esingangami.
He said, it is in vain that I work harder than anybody else, because I realize that of all sinners, there is no sinner as great as I am. He remembered what he had done. He remembered his words. He remembered when he condoned the martyrdom of Stephen.
Siyazibonela yini, siyazazela yini ukuthi izono zethu zingakanani.
We who are seated here, do we realize the awfulness of our sin before God?
Ukuthi yena ekoneni kwakhe ubeyibona enhlobuni.
And how Paul, in his sin, realized and saw what he really was.
UPaul, kuze kube sekufeni, wama. Wathi angifanele nokuthi ngibizwe ukuthi ngingumpostoli. Akufanele nokuthi ngizibize, ngizibone ngiwutho.
Paul had this deep realization of his sinfulness, and so right throughout his life, he knew that he was a sinner above everybody else. He knew what he had spoken about the church.
Azakhulume athi, uma kukhona ongayithandi inkosi, uqalekisiwe.
So much so that in one place he said, if there is anyone who does not love the Lord, let him be accursed.
Kusho ukuthi ubazi ukuthi umuntu uma ithatha isono sakhe kalula, angasiboni ngokujula, sidala ukuphenduka kuye, aphenduke kuze kube sekufeni. Hayi ukuphenduka lokhu, uphenduka ukhale, namhlanje kusasa usuphindela khona esonweni, wisigangi, uyinto yesikhokho. Kodwa usiboni isono sakhe ukuthi sinzima kangakanani, uzukhale kuze kube sekufeni, uhluleke ukukhohlwa ukuthi hey, asikho isono esingangami.
Knowing this deepest conviction of sin, he also knew what deep repentance was all about. Not the type of flippant repentance where a person cries one day about a sin and the next day he's back in his sin again.
Hayi ukuthi namhlanje unje kusasa usengokunye.
Not that one day you are like this, the next day you are the opposite.
Kodwa ukuphenduka kwakhe.
But his repentance.
Neminyaka yenu la emine, nani enise ku DSS kazi ukuthi yonke leminyaka idaleni kuwe.
Must be yours. You are on fourth year. In all these years, do you know this sense of conviction and this deep repentance? You who are in DSS.
Uma uthatha kalula nje, izwi lithi uqalekisiwe.
If you take it lightly, the Bible says you are cursed.
Ikusasa lakho liqalekisiwe.
Your future is condemned.
Uma lento ingavezanga isithelo sokuphenduka, ukhumbule.
If this conviction doesn't bring about the fruit of repentance,
Khumbula usemusha.
Remember when you were young.
Khumbula izinto obuzenza.
Things you did.
Khumbula izindlela obuzihamba.
The ways you walked.
Zonke lezo zinto zidalani kuwe.
What do all these things create in you? What does it bring about?
Cabanga lapho uhleli khona.
Where you are seated, think about it.
Noma uhleli nendoda, noma ungenandoda, uhleli nengane, noma ungenangane, cabanga nje ukuthi phambi kwakhe uNkulunkulu ongukhanya. Konke lokhu kuyinto enjani na?
In whatever condition you find yourself, if you're a parent, if you have a child or no child, what does this mean to you? I come to an end now. Closing the service. So I ask the question. In your life, what is it like?
Noma uzibona ungenasono, noma uzibona unesono, ukuthi lento ijule kangakanani kuwe, lento idaleni kuwe.
Consider yourself to be a sinner or not. What does this now bring about in you? What change has it wrought in you?
Kudaleni.
What does it create?
Noma uzoba njengaleyo ntombazana kwaze kwasho uSimon. Wathi obenesikwelete amadanereyo angamakhulu ayisihlanu. Uyena ozomthanda kakhulu. Wathi usho kahle. Usho kahle. Ngoba uthethelelwe okukhulu. Unothando olukhulu.
As Simon said, I suppose the one who's forgiven 500 denarii of debt, he will have the greater love. And so Jesus said, indeed, you have spoken well. That's why she has this love.
How deeply?
How deeply have you sinned? All these things, what does it bring about in you?
Ngathi uNkulunkulu angasebenza ukuthi lokhu esesikuzwile kungabi yizeleze, noma usemncane, noma usomdala, noma kuthiwa umuhle, noma kuthiwa umubi. Ukuthi lento idaleni kuwe ngoba usazokuma phambi kwakhe ongukhanya.
No matter what you have thought of yourself in the past, whether you thought of yourself as bad or good, nice or ugly, what does this now which you've heard, that God is light, in Him, He is in the light.
Next sasa lakho lizodala. Uzodala isithelo sini. Uzophila impilo nhloboni. Uzoba umuntu omu onjani uma usukwela kini. Uzoba umuntu onjani.
What fruit will it bring about now? What will it be tomorrow? What does it mean to your future?
Asithandaze.
Shall we pray?
Ngiyacela Nkosi ukuba konke lokhu esesikuzwile esesikushilo ukuthi kuzoba nasithelo sini.
I ask, Lord, that this would bring about fruit as in all that we've heard.
Inguna phakade sizokwazi ukuma phambi kwakho ngalento.
And that we would, that Lord, you would know whether we're going to stand, what we will be like in all eternity according to our response.
Sizoba namahloni,
Will we be ashamed?
Noma cha.
Or not?
Sebenza Nkosi.
Work, O Lord.
Kungabikho ozoyisola.
That no one would regret
ngempilo yakhe ayiphilile.
The life that is lived.
Amen.
Amen.